GM sijaluo ni marafik na opea Genge la majambazi shida
Mzea, hatu sneak na mapimpo na tu eat na mafo player Ni vinye mademu kigalia kwa mabash kato player
Ushes
changa D, yeah. Ushes kianga hii Ushes kianga mi black G kwa MIC Neza freestyle, yapo freestyle CP Sinte soldier, mkupi lakini mrefu ndani ya boxer Wenye nanga miza wanawika nikifoka Brother toka, hii ni poka, hii ni doja, nite pocha Hakukaliki, mzukaliki ni Mimi jiji, natokia hudi na history Drama issues, hakuna volunteer konoma noma ni weapons commission Bado Ryan alia msoto mta, kuna talent ya koto Hii yangu nafuata ndoto, pufuza njaiva ongeza joto Nime handshake golden opportunity, kile kimepaki ni kukulea community Growth yangu ya biz ni cash Hayezu chifia jina yangu pia ni ashe
Uha Ni hip hop, unawakilisha tukitembe za miku Say, ooh-ha Ni hip hop, unawakilisha tukitembe za miku Say, ooh-ha Ni hip hop, unawakilisha tukitembe za miku Say, ooh-ha Ni hip hop, unawakilisha tukitembe za miku
Mlumbi wa jamii, ndani ya fani hii Toleta hizi rhymes, ndani ya fani tuko juu Navyo tema hizi lines, utavunja hata kuzi Kwa kama sisi niko tight, kakwa duu
Tuko mele mele kwenye game, tunashamba
Naleta joto kwa room, niite sosa, ramina, flame, itana, broom Mr. Takeover, mina run old Nikki crossover, better way old Nikki mnye survivor, hold up guy Just turn up the volume, okay, candle na watches Ni digital Lucifer, na break news na posters This is impossible, Nikki too possible Turn up the volume, yeah, my headphone na backpack When you meet a run up, take it till it to na conquer Killa bass, killa star, killa bass This is the survivors
Ooh, ha, ni hip hop Unawakilisha tukitembe za miku I say, ooh, ha Ni hip hop, unawakilisha tukitembe za miku I say, ooh, ha Ni hip hop, unawakilisha tukitembe za miku I say, ooh, ha Ni hip hop, unawakilisha tukitembe za miku I say,
ooh, ha Ni hip hop, indo mission Tunaroganga na ma initial Q-Bank, Stanvik na KCB ECK ndo you handle my election Luku K-E-N-Y-A Tuko na mabank K-N-B-A Magari mpia uku ni KBD na KBA Mtu wakiwa poa si usema PA Na ukicheza track si uitanga VA Ukitipata na DJ ya na kuchezea CD Ka uko Kenya job lazima utaitafuta kwa CB Nakani kuwako Nairobi si wenda CBD Mamziki zetu juja kwa maalbum na MB3 Maabaru wetu bebe M16 na MVP Na sini watu somea university na MVG Yo, sini ma MC, MVG Saito nita kushoni 4Play uko MTG Ayo, tunawakilisha kwa mamtana marodi Wasona jifanya maslim thug ni mabodi Tunaletanga masoda kwa wasodi In fact, sindo uletanga maganji kwa wadozi Kama ni majeshi, si uletanga na kikosi Remote tuko nayo na sindo tulifinya pozi
Kani kusimama, itabaki umestama Kushovenye siu, kamtu kukata
Panya kitoka, paka utawala Na kugeuzianga madrinks kwa batu Na kuitishia vitu kamala Na kahisi maswala Itabaki tumekuinamishia wendo utuombe sala yo
Ooh, ha, ha